Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yumvikana kuri FM 94 n'ibikicyenda na FM 95 n'ibice biri mu Burundi. Mu Rwanda twumvikana kuri FM 104 n'ibice bitatu. Mwiriwe neza nshuti mwese muduteza amatwi ni Edirwe mu basuza kandi mba ikaze mu kiganiro muri sanga.
Muri sanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Ikiganiro ni muri isanga muri studio ya 7 Washington DC muri kumwe nanjye Edi Rwema. Mu kwezi gushize kwa 11 televiziyo mpuzamahanga y'Abanyamerika CNN yashize ahagaragara video yerekana Abanyafurika barimo bagurishwa mu cyamunara nk'abacakara mu gihugu cya Libya. Iyo video yagaragayemo abasore bava mu bihugu byo muri Afurika yo munsi y'ubutayu bwa Sahara bagurishwa amadolari 400. Ibyamunara nk'ibyo byari bisanzwe biba nibura rimwe mu kwezi mu duce dutandukanye twa Libya. Abantu benshi, ibihugu ndetse n'imiryango mpuzamahanga bakomeje kwamagana icuruzwa ry'abantu mu gihugu cya Libya. Hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika harategurwa imyigaragambyo yo kwamagana icyo gikorwa mu mijyi itandukanye y'igihugu. Umwe muri iyo mijyi iyo myigaragambyo izaberamo ni umujyi wa Chicago muri Leta ya Illinois. Mu bari ku isonga mu gutegura urwo rugendo rwo kugaragaza ubukana buri mu icuruzwa ry'abantu no gusaba amahanga kugira icyo akora harimo Umunyarwanda Olivier Kamanzi uyobora urugaga rw'abacuruzi b'Abanyafurika hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ruzwi nka Africa Global Chamber of Commerce. Icyo gikorwa gishyigikiwe kandi na bamwe mu Banyamerika bagize uruhare rukomeye mu guharanira uburenganzira bw'abirabura n'abandi baturage batari abazungu. Muri abo harimo Reverend Jesse Jackson na Al Sharpton. Uyu Al Sharpton akaba yaranabaye umujyanama wa Perezida Barack Obama. Urwo rugendo ruteganyijwe tariki ya 20 z'uko kwezi kwa 12. Mu kiganiro cya none turagaruka kuri icyo kibazo cy'icuruzwa ry'abantu ndetse n'ibibazo muri rusange by'abimukira. Umutumirwa wacu ni Bwana Olivier Kamanzi. Bwana Kamanzi, ikaze cyane mu kiganiro muri isanga.
Muraho neza cyane Rwema. Yagira ngo mbashimire kandi nshimire n'abaduteze amatwi n'ubutumire mwangiriye murakoze.
Urakoze cyane. Uri mu bantu bari ku isonga mu kugerageza kugaragaza ubukana bw'iki kibazo cy'abantu bagurishwa mu gihugu cya Libya. Ibyo murabikora mubinyujije ahanini no mu muryango musanzwe muyobora uru rugaga rw'abacuruzi hano muri Amerika. Mbere na mbere banza utubwire isano ry'uru rugaga rwanyu n'ibi bikorwa murimo gukora ahanini bigamije kugaragaza ububi no gushaka ko amahanga yagira icyo akora kugira ngo icyo kibazo kibonerwe umuti. Isano iri hehe?
Nibyo urakoze cyane. Cyane cyane iki gikorwa ubona cyo gucuruza abacakara niko nabyita cyangwa se no gucuruza abantu muri rusange ni igikorwa twamaganira kure, kandi buri muntu wese ufite utekereza ni ikintu yakwamaganira kure. Waba uri umucuruzi cyangwa se waba uri undi muntu usanzwe wese ni ibintu byo kwamagana. Noneho kumwihariko uri umunyafurika ni ibintu birimo kubera iwacu ntabwo ari muri Libya gusa n'ahandi ni muri ubwo rwego twahagurutse turavuga tutigiye kwamagana ibi bintu ko ni ibintu byikoza soni nta muntu nyamuntu wakwemera ko ibi bintu bikorwa byabaho ubwo rero ho nabihuza nuko none haje mu bintu by'ubucuruzi ubundi twebwe mu kigo nyine urugaga ruhuza abacuruzi by'utushyira imbere n'ubucuruzi guhuza abantu kugira ngo bacuruze ibicuruzwa none urabona rero hajemo ibintu byo gucuruza abantu ibyo rero twebwe mu dushinzwe kwamamaza ibicuruzwa turamagana ko none habanye abantu umuntu nyamuntu yahinduka igicuruzwa ibyo bintu naho ngaho tubihuriza cyane cyane kwamaganira uko n'umuntu yahinduka igicuruzwa ntabwo twakwemera yuko twakwamamaza ibicuruzwa bikaba birimo abantu icyo ni igikorwa cyo byose twamaganira kure
nanone murimo murategura urugendo ruteganijwe tariki ya 20 z'uku kwezi ni mu mujyi wa Chicago muri leta ya Illinois ariko nanone murimo murakorana na bamwe mu Banyamerika babaye indashyikirwa cyane cyane mu bijyanye no guharanira uburenganzira bwa muntu cyangwa se n'uburenganzira bw'abirabura muri za 60 abo barimo Reverend Jesse Jackson ndetse na Al Sharpton kuba mukorana nabo ese mwatangiye gukorana ryari
nibyo urakoze gukorana nabo tumaze imyaka irenze 4 cyangwa 5 dukorana n'ikigo cyitwa Rainbow Push Coalition icyo kigo cyashinzwe mu by'ukuri na Reverend Jesse Jackson uriya mugabo wagendanye n'icyamamare Martin Luther King abantu bose bazi ku isi ni umuntu bagendanye cyane ariko kumwihariko ku bintu by'umwihariko wenda abantu wenda batari bazi uriya Martin Luther King ahamagarira Jesse Jackson ngo bagendane yari yaramushinze ibintu bijyanye n'ubucuruzi muri ya rugendo bagendagamo bamagana ubucakara tuvuga nyine turimo kuvuga ubu ngubwo bwari bwarasakaye muri Amerika no gusubiza inyuma abirabura b'Abanyamerika baturutse muri Afurika barasubirijwe inyuma n'amateka niko navuga kandi n'uburyo bucakara we muri igikorwa yarashinzwe ibintu bijyanye n'ubucuruzi muri biriya bintu bakoraga icyo gihe yari umunyeshuri yiga muri leta ya North Carolina cyangwa muri Carolina y'Amajyaruguru icyo nicyo gikorwa yarashinzwe ubu rero hari ibikorwa byinshi akora hirya no hino haba no Chicago no mu yindi mijyi itandukanye yo muri Amerika nk'uru rugaga rw'abacuruzi dukorana ibikorwa byinshi bijyanye no guteza imbere Afurika mu by'ubucuruzi no gushora imari muri Afurika ku buryo buri mwaka tugira ibihuza cyangwa se ibiganiro dutumiramo ibihugu bitandukanye byo muri Afurika bikaza hano muri Amerika kumenyekanisha ibicuruzwa byo muri Amerika n'iteramari n'ishoramari muri Afurika none ibyo bintu tubikorana hano muri Chicago mu mujyi wa Chicago no mu mujyi wa New York ibyo ni bihoraho Gurun Al Sharpton nawe we mu by'ukuri uyu Reverend Jesse Jackson nka mentor nuko navuga ni nk'umuntu wa areberaho
bamubereye icyitegererezo
uribuka ko uyu Jesse Jackson ari we munyafurika wa mbere wiyamamaje kuba perezida wa Amerika hano muri Amerika nyuma yaho yo kwiyamamaza uriya Al Sharpton nawe agerageza gushaka kuba perezida wa Amerika abo birabura babiri nibo bagerageje gushaka guhangana hano muri Amerika kuba perezida bikaba ari nabyo arahaye amahirwe cyane akomeye perezida Obama kuba perezida nyina wa Amerika iyo batatinyuka ngo batinyura abirabura tutekereza yuko na perezida Obama atari kuba perezida
ikindi twavuga nanone kuri Al Sharpton akomeje kuza ku isonga muri ya gahunda cyangwa se bise Black Lives Matter aho baharanira uburenganzira bw'abirabura
yego nibyo wenda reka dusubire inyuma gato wenda tubwire abaduteze amatwi impamvu dukora imyigaragambyo hano muri Amerika ngira ngo hashize igihe kinini nta ibyo bintu bibiro kubera muri Libya byo gucuruza abacakara no kugurisha abantu muri rusange hirya no hino mu gihugu. Hano muri Amerika nta muntu ubizi mu by'ukuri, nta muntu n'umwe wari uzi ibyo bintu uko birimo bakugeza igihe iriya televiziyo nyine ya CNN yerekanye ari amashusho. Anayerekanye amashusho ntabwo yigize agaragara hano muri Amerika cyane ngo abantu babimenye. Kereka abantu bari basanzwe bazi icyo kibazo, hano ntabwo cyari kizwe. Icyo gihe rero tumaze kubibona nk'urugaga, ubwo twahise dukora inyandiko, inyandiko yamagana ibyo bintu, cyoherereza ibyo bigo byose bitandukanye birimo Reverend Jesse Jackson na Ari Chapton. Tunarabahamagarira yuko baza tugashyira hamwe abirabura hano muri mu mujyi wa Chicago, tukagirana ibiganiro kuri ibyo bibazo bihari. Mu by'ukuri twarabakanguriye yuko baza tukafatanya, kubera ko n'abantu bazwi muri iki gihugu, ku buryo twibazaga yuko nibaza bakagira icyo babivugaho icyo kibazo kimenyekana. Ni muri urwo rwego mu by'ukuri twabahamagaye ku itariki ya kabiri z'ukwa 12, baraza dukorana ikiganiro n'abanyamakuru n'ibinyamakuru byose byo ku isi n'ibindi binyamakuru byinshi bya hano muri Amerika. Kuhereye uwo munsi ku itariki ya kabiri z'ukwa 12 nibwo icyo byahise bitangira kumenyekana hano muri Amerika. Ku buryo ahantuza nk'urwego rwa Kongere y'Abanyamerika cyangwa urwego rw'abadepite rwahise rutumira ambasaderi wa Libya muri Amerika kumaze ibyo bintu birimo kuvugwa byaturutse. Murumva rero ko aricyo gikorwa twatangije cyatumye hano muri Amerika bitangira kumenyekana. Ubwo rero Ari Chapton nawe kubera ko ari korana n'abirabura ni urwo rwego twamutumiye nawe.
Bwana Kamanzi, umuntu wenda agerageje gutanga ibisobanuro, Abanyafurika kugeraho bajya gucuruzwa muri Libya, inkomoko yabyo ni iyihe?
Urakoze cyane. Nkuko nabivuze nkitangira, iki kibazo ntabwo ari kibazo gishyashya, kubera yuko n'igihe Kadafi akiriho atarapfa ibyo bikorwa byarakorwaga, kandi kuva na n'ikiragiye guhera mu kinyejana cya 17 abirabura bagurishwa bakaguzanwa hano muri za Amerika no mu bindi bihugu. Kugeza uyu munsi icyo kintu kigize gihagarara uretse uko abantu batabivuga, ariko noneho by'umwihariko muri Afurika icyo kibazo ni ikibazo gikomeye cyane. Mu bitera cya mbere wenda na cyabereye muri Libya, cyo cyakomejwe cyane n'iriya ntambara yabereye muri Libya, ibihugu bikomeye byo ku isi byaje bigatera Libya bigateza intambara, noneho Kadafi bakamukura ku butegetsi, igihugu kigasigara cyambaye ubusa. Mu by'ukuri nta muntu uyobora Libya mu by'ukuri. N'uyu munsi hari abarwanyi bari hirya no hino barwanira ubutegetsi, ku buryo bikomeye cyane kuyobora kira gihugu muri rusange. Kubera iyo mpamvu rero hari abarwanyi baje gushyigikira Kadafi muri iriya mirwano bari muri Libya benshi cyane. Hakaba noneho n'abandi banyafurika ubungubu barimo guhunga bahunga ibibazo byinshi biri mu bihugu aho baturuka, byinshi bijyanye n'ubukene no kutagira akazi, abura akazi bakavuga bati twigire mu Burayi tujye gushaka amaramuko. Icyo ni ikibazo gikomeye cyane, ibihugu byinshi byo muri Afurika cyane cyane ibihugu bya Afurika y'Uburengerazuba bahunga noneho bakanyura muri Libya. Kuri Libya niyo borohera kugira ngo bambuke bagana mu Burayi. Icyo ni ikibazo cya mbere kijyanye n'ubukungu mu bihugu baturukamo. Hakaba n'ikindi kibazo nanone kijyanye n'imiyoborere mibi y'abategetsi b'ibihugu bitandukanye byo muri Afurika bahunga, wenda bahunga ari nk'impunzi zisanzwe, nabo bavuga ati tujye kwishakira kwibera mu bindi bihugu ku bihugu byacu biratunaniye. Mu by'ukuri na impamvu nazishyira mu nzego eshatu. Urwa mbere ni ibihugu by'abanyamahanga byateye Libya bigahashyira akavuyo, none ubu ngubu abantu baharwaniraga Kadafi bakibonayo, n'abandi barimo bahunga muri iki gihe bakibonayo. Urwego rwa kabiri ni urwego rujyanye n'ubukungu, abanyafurika cyane cyane bakiri batoya na kwita de yang ba bahunga bashakisha imibereho mu bihugu byo mu Burayi bagera muri Libya bakananirwa kwambuka mu rwego rwa gatatu n'urwego rujyanye mu byukuri n'imitegekere mibi y'abategetsi bo bihugu byo muri Afrika ni muri urwo rwego n'izo mpamvu mbega urebye na izo mpamvu nizo navuga zango singenzi
urakoze cyane imwumva ni radio ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ikiganiro ni muri sanga muri studio ya Karindwi muri kumwe nange Edi Rwema aho uyu munsi tuganira ku kibazo kijyanye nabirabura bagurishijwe mu icyamunara nk'abacakara mu gihugu cya Libya mu minsi ishize mwari mwadusabye ko kino kibazo twakiganiraho ubu rero niwo mwanya wacyo dufite abantu batandukanye kuri telefoni nabo bifuza kugira uruhare muri iki kiganiro Charles mwiriwe neza
mwiriwe
uri hehe
Inda anye bubanza kumusenyi
ikibazo cyawe
ikibazo ni nk'utubazo tubiri yavuze yuko ubwo bucakara buguma no bwa mbere buva ku ubukene bw'abanyafurika none ubwo bukene bwo ubona yohanura iki abo bantu tugurishwa kubera ubukene n'ikintu yohanura iyo mitegekere mibi kwabo bantu bavuga abategetsi batuma ubwo bucakara bugwira
icya kabiri
akabazo bo ni inkuru tubaza tubiri murakoze
urakoze cyane reka dufate na Patrice wiriwe neza
wiriwe
uri hehe
ni ka Patrice wiriwe nkaba ndahamagaye ndi busombora
ikibazo cyawe
ndanje kubara mutsa ndamutse mutumire hama ikinje nagomba gushikiriza ikijanye no kuri ibyo bice bitandukanye mutumire yashikirije kujyanye n'ubukene buri mu bihugu byacu bya Afurika sendazi hanini haraga nko mu Burundi igihugu cyacu igituma ugwaruka bwinshi urashaka kwiyumvira kujya hanze ni ukubera tubona yuko mu by'ukuri atangamba zihari kugira ngo ugwaruka udashobora kuronka akazi muri leta baba bafashe bashobora kwironkera akazi kugira ngo dukore tureke kwirirwa twiyumvira kujya hanze duteze imbere igihugu cyacu akanona agomba gutanga nka jewe mu minsi yahera ari agasosiyete nashaka se gushingisha mugabo ikintu bitapi umuntu atemo kugira ngo ashinge agasosiyete bakambwira yuko mfise umutaho urenga wa 500 miliyo ariho gompa ama avantage nkamwe nka yo gukora ibintu hanze ntabirihishije muri obe none wumva kugwaruka twe tukibaza aya mafaranga tukayakora kugira ngo tushobore kuronka iyo privilege ntuba ko umugambi kuje twe ugwaruka dufite imigambi mito mito kokoroherezwa tukaramana kasima n'imiburiburi dutangiye gukora kugira ngo tujye kuganwa n'abandi mugabo muri izo sima tugatanga amakoro ikindi nacyo nashaka ikindi kizakabiri nashaka kuvuga nicyo nyine kijyanye n'abategetsi baguma bashaka kuguma ku butegetsi muri Afurika kwanumvise ko ari muri diaspora mbega nagomba kubaza kwanumvise ko bakora bajya hamwe bagakora bakavugana bagakora ibintu bitandukanye mbega abo bari amadiaspora yo muri Afurika atandukanye babikora bishyika bakajya hamwe kugira ngo bavugane koko ibibazo byo muri Afurika kandi mbona yuko iyo Afurika niyo byarananiye
urakoze cyane Patrice urakoze cyane bwana Olivier Kamanzi nibutse ko uyobora urugaga rw'abacuruzi b'abanyafurika muri Amerika ruzwi nka Africa Global Chamber of Commerce ariko usibye ibyo uri n'umuhanga mu bijyanye no gucunga imari na mu bijyanye n'imari mpuzamahanga ndetse n'ibijyanye n'amasoko y'imigabane gerageza usubize ibyo bibazo byawo bakunzi baradijwe rya Amerika
murakoze cyane abatumire bacu babaje ibibazo byiza cyane kandi ni bibazo mu byukuri nda nabanza kuvuga yuko bikomereye atari Afurika yonyine n'indi migabane yo hirya no hino ku isi ni ibibazo bitoroshye ikibazo cy'ubukene cyane cyane kijyanye na kibasiye abakiri batoya abo bajene urebye nka 65% kw'ijana b'abaturage ba Afurika na bakiri bato cyane ugasanga rero ikibazo nk'uyu munsi muri Libya urasanga hari hafi 170,000 by'abantu bakiri batoye bari hariya muri Libya barimo gucuruzwa nyine. Turumva ni abantu benshi cyane kuba no mugabane ubura abantu bageze ku 170,000 bari ahantu barimo bacuruzwa, bari ahantu badashoboye kubaho bagahunga ibihugu byabo kubera ubukene. Urumva ni ikibazo gikomeye cyane gikomereye umugabane wa Afurika by'umwihariko. Ubwo rero watubaje bwa mbere abatubaza ati ese ubukene bwacika gute? Ubukene kugira ngo bucike hagomba kuba impinduka zikomeye cyane mu bihugu byacu byo muri Afurika. Izo mpinduka zikajyana zishyira mu rwego mu nzego ebyiri. Urwa mbere ni ubutegetsi bugomba kubaho bukorera banyir'igihugu, bene igihugu. Icya kabiri ni twebwe abayoborwa tugomba guhindura mikorere uko dukora, noneho tugakora nk'abikorera. Ntidutegereze ko ari undi muntu uza kuduhindurira ubuzima, natwe tugomba kwihindura ubuzima bwacu tukagiramo uruhare rukomeye. Ubwo byagenda bite? Byakorwa n'ibiki kugira ngo ubwo bukene bubeho? Cyane cyane kuba bakiri batoya niho nakwibanda ku kibazo cya mbere n'icya kabiri. Ndagerageza mbihuze icyo kibazo cya kabiri Patrice abajije kijyanye mu by'ukuri n'icya mbere, ndagira ngo mbihuze byombi.
Mu magambo make cyane
ni za politiki zitandukanye zigomba gushyirwaho, cyane cyane nazishyira mu rwego rw'uburezi. Kuko ubona abana benshi utarize birakomeye cyane kugira ngo ubone umurimo. Hakabaho n'ibiriya byo kwishyiraho umurimo. Noneho ariko uribaka Patricia tubajije ati se ku kibazo ko nawe niyo utigiye kwishyiraho umurimo ubura igishoro muri uwo murimo utangiye. Izo gahunda rero zigomba gushyiraho nano hakajyaho navuga nk'iki nka leta igomba gushyiraho uburyo umuntu ugiye gushinga umurimo ashobora kubona inguzanyo ku buryo buciriritse nk'umuntu ukiri mutoya, kandi ntashyirweho amananiza ko umuntu ukiri mutoya urangije amashuri ananirwa kubona igishoro. Icyo gihe mu bihugu byateye imbere hari za porogaramu ziriho zijyanye n'abantu bakiri batoye. Hakabaho nk'ibigo by'abantu bakiri bato, ibigo byigisha imirimo y'abantu bakiri batoya, hakabaho n'ibigo binaguriza abo bantu bakiri batoya, hatitabweho ko umuntu adafite icyo nakwita ubumenyi buhambaye. Niba bugitangira ntibarebe ngo nta experience ufite, ariko bakiyarebera ko wowe ufite ubushake ukomeye. Ibyo byo kwihangira imirimo no gukora icyo bita innovation. Innovation ni ngombwa cyane, gutekereza ibintu ku buryo budasanzwe.
Guhanga.
Hakaba no guhanga bidasanzwe. Icyo byo byose rero ntabwo byashoboka mu by'ukuri ubutegetsi bwiza butariho, ubutegetsi buha ubwisanzure abaturage kugira ngo bashobore gutekereza, kugira ngo bashobore kwihangira, kugira ngo bumve ko bafite ubwisanzure mu guhanga no mu gukora. Hari ingamba twenda muri uru rugaga rw'abacuruzi twashyizeho bijyanye n'abantu bakiri bato cyane mu kwihangira imirimo, ku buryo dukorana n'ibigo bitandukanye hano muri Amerika. Tuhamagarira abantu bakiri bato muri Afurika bakaza bagahura n'abakiri bato hano muri Amerika. Dufite nko mu kwezi kwa karindwi k'umwaka utaha tuzahamagarira abantu baturutse mu bihugu byose byo muri Afurika bakaza hano Chicago bagahura n'Abanyamerika, noneho bakareba ukuntu abantu bakiri bato muri Amerika bihangira imirimo n'uku mu rwego rwo kwiga ukuntu iyo mirimo kwinoza, n'urwego rwo kubona ishoramari. Mu by'ukuri hari ibyo ngamba twafashe, tukaba twifuza gukorana n'abantu n'izindi nzego zikorera sinzi uko abantu bikorera ku giti cyabo, noneho tugakorana nabo kugira ngo duteze imbere inzego zikorera ku giti cyabo. Kuko usanga ibihugu byinshi byo muri Afurika usanga za leta zo zifite ingufu mu bucuruzi, ugasanga bikorera ku giti cyabo nta ngufu bafite. Aho ngaho naho n'ahantu hagomba gushyirwamo ingufu zikomeye cyane kugira ngo barwiyemezamirimo bagire ingufu mu gihugu cyabo, aho kugira ngo leta ibe igire ingufu zikomeye. Hano muri Amerika usanga abantu bikorera ku giti cyabo ari bafite ingufu kurusha na leta ahubwo bifite abikorera kugice cyabo nibo banaguriza leta n'ubu busanga bafite ubukungu ukomeye kurusha leta
kuko icyo gihe kuko icyo gihe yo baguhaya amafaranga nawe ukajya ku butegetsi uborohereza ugashyira amategeko barengera
nibyo rwose
urakoze cyane
ukorera abaturage ntabwo ari wikorera kugice cyangwa uhingufa ahubwo abaturage bo bagira ingufu
urakoze
ubutegetsi
urakoze cyane bwana Kamanzi reka dufate na Eric Mwirwe neza Uri he?
Ibujumbura mu Burundi.
Ikibazo cya.
Oh, ikibazo cyanje nibyo ibyo umutumire ahisakiza je ndenda bitahura ariko ngaje nagomba kubivuga muri rusange. Yewe uko ndabibona nuko ingorane ndi muri bitatumye habaho ibijya gurishwa by'abacakara mu muri Libya. Yemba nako ko byahanutse kuri ya bihugurukura byo mu Burayi. Je bihuguru kuba byo mu Burayi je bise politike yabyo koreza muri akusa aho bishaka ko mu bihugu byiza baba president bishyirwe aba president rero bishyirwe ko bategeka gukora muri
aba president bameze gute
aba president baba bashyizeho dufate nk'aho yo muri za Senegal
cyangwa
aba president bajya aho kubera makude bajya aho kubera makude cyangwa hakabaho amatora mu bw'amatora rutanga ngezwa mu ibanga ryabo yafigura n'abanyaburayi ariko ugasanga mu president mu cyakora byose abikora ngo collaboration ya president ko
no kuvuga ko abo ba president baba ibikoresho by'abanyaburayi.
Bari ibikoresho by'abari ba president b'abanyaburayi. No kuvuga bavuga ati aha nubwo ndi muri cyari kupera cyari kupera una kandi ari kupera mu cyari cy'uburayi muri cyo cyari cyashaka gukora akoranye adong nta kintu agenda koza ataba gukora cyavuye hari ya cyangwa niya cyose amategeko akarinda kujya ngo hatari. Rero bica bituma agiye guhanuza iburayi bo bacha bashiraho politiki bashaka uko ntabwo bari bashaka ko batugusa uko dufite nabo ndi bose bagusoma na nyabujya batunzwe ni ya Afrika n'izo ntumbero rero ni muri abo mapolitiki bagenda bakura murabona ko bakuye Kadafi ama mu nyuma uburayi uza kwisanga bambukira bose donc uza kwisanga abantu baguma bagira emigrasi bagenda hari iburayi rero genda bona icyatumye rero uri bibiliya habaho bijyagurishwa ry'abacakara byahanutse ko iburayi babonye uko bababanye benshi Yewe kubwanje mbona yuko kugira ngo babagurishije muri Libya bijya bintu biba biri kubera bari bariko bafatwa nabi arabanyaburayi barondeye uburyo bwo gusopa guhagarika abo bantu baguma bajya kurondera ubuzima hari iburayi rero ndasubira nkagaruka nti ubwo bagendayo kubera baba bananiwe no kuba muri ibi bihugu bya Afrika kandi bakananirwa bananirwa na babanyaburayi bikiye kuri baba president bishyiriye ngaho iburayi kuko batigeye bakora amapolitiki aza yorohereza umunyafrika na cyane cyane kukubera yuko baba basanzwe bakorera udakeneye yuko haba politiki zo muri Afrika kuko baba narangiye
urakoze cyane Eric reka dufate na Donasie wirwe neza Donasie uranyuva yego uri hehe
yego ndi musonga cy'ubutana
ikibazo cyawe
nasa kwaza umutumire kana ngwe kupikira ntuganiro mvise ko harabantu bikorera utwabo ngo bakeneye kuzobonana none mwico giye bazobonana bazovugana iki
urakoze ubwo aragerageza agusubize icyo kibazo bwana Kamanzi iki kibazo cya Eric agira ati harimo ubufatanya cyaha bw'ibihugu by'uburayi aho usanga bugira uruhare mu gushyiraho abategetsi ku mugabane wa Afrika abategetsi umuntu yakwita ko ngo bakorera cyangwa se bakorera inyungu zabo banyaburayi ariko nanone hari n'ikindi kibazo kimaze iminsi cyane cyane muri iminsi yavuba gukaza amategeko ajyanye nabimukira haba ku mugabane w'uburayi ndetse na hano muri Amerika ubutegetsi buriho ubu ngubu burimo buragerageza gukaza cyane ibijyanye nabimukira ibyo byo byabigira uruhare cyane cyane iyo hari ikibazo nka kiriya muri Libya ayo mahanga agasa nkaho abyirengagije
murakoze cyane yabashe ikibazo gikomere naho hari ipfundo cyangwa ipfundo ry'ikibazo cy'abariya bacaka barimo kugurishwa muri Libya ngira ngo muribuka mbere y'uko Kadafi bamukuraho byagiye muri iki kibazo cyagiye mu rwego rwa bumwe bwa bwitamukira United Nations
umuryango w'abibumbye
umuryango w'abibumbye bashaka gukura bafata icyemezo cyuko bakuraho Kadhafi. Ibihugu byose ubumwe bwa Afurika bwaranze bwaravuze bati cyuki gukuraho Libya ntabwo tubishaka, kandi iki kibazo muragifata mutabanje kutugisha inama. Ariko mwibuka yuko ibihugu bya Afurika nta ngufu zagize kugira ngo bakumire ibyo bitero byibasiye Libya kugira ngo bakureho Kadhafi. Ibyo rero urumva yuko habuze ingufu mu by'ukuri ibihugu byo muri Afurika kugira ngo bakumire uriya rwego, nabyo nakwita ibihugu by'ibihangange kuza muri Afurika bakibasira Libya bagakuraho Kadhafi. Icyo gihe rero murabyibuka habayeho ibibazo, haba abaperezida bamwe bashyigikiye icyo gitero, habaho muri rusange ibihugu byose byo muri Afurika ntabwo byabishakaga. Ariko babura ingufu kubera iki? Kubera yuko ibihugu byacu byo muri Afurika bihabwa imari, ingengo z'imari z'ibihugu byacu zituruka muri bihugu bikomeye. Ugasanga rero ibihugu byacu bidafite nta ngufu bifite. Hakazaho n'icyo kibazo umugabo yabajije ati abaperezida bacu bakorera ibihugu bikomeye, nibyo ibihugu abanyaperezida bose bajya ku butegetsi bashyizweho n'ibihugu bikomeye. Icyo ni ikibazo cyugarije ibihugu byacu byo muri Afurika bituma tudafata ibyemezo bikomeye bikumira ibirimo kuba bituma tubona abanyafurika bagurishwa nkuru akakageni. Ugasanga kugize na n'ubu ibihugu byo muri Afurika bitaranashobora no kubakurayo ngo bagaruke iwabo. Ibyo rero ni ibintu bidukomereye cyane, ubutegetsi bwa tugombye gushaka ukuntu ubwo butegetsi budakorera abaturage bwagombye guhinduka hakajya ubutegetsi burebera abaturage bubakorera mu nyungu zabo. Ikindi avuga ati aba nemeranya nawe, yavuze ati ibihugu byo muri Europe byo mu Burayi birakumira bikabasubiza muri Afurika, nibyo kubera abashyiraho ari amasezerano yakoranywe na bihugu byo mu Burayi n'igihugu cya Libya na guverinoma iriho ya Libya n'ibindi bihugu byo muri Afurika, bavuga bato bantu kugira ngo bambuke mubashyire mu bigo by'impunzi. Ku buryo mu buri Libya hari ibigo bigera ku 2020 by'impunzi ziri muri Libya, akaba ariho naho hantu usanga hari ahantu bagenda bagurishiriza abantu kubera gukumira abantu bakabagumisha aho ngaho muri Libya, none bakagurishirizwa aho ngaho. Aho ngaho bitabiteye ni ibihugu byo mu Burayi byemeranyijanye mbabarire n'ibihugu byo muri Afurika cyane cyane leta ya Libya kugira ngo abantu babakumire bagume muri Libya. Ngiye mubaza yuko aho kugira ngo bagire amasezerano baguma aho ngaho, ahubwo bakaba bagomba kugirana amasezerano
n'ibihugu bakomokamo,
bashyira imirimo, bashyira za programu zitanga imirimo abo bantu aho baturuka, noneho abo bantu bagasubira iwabo ibihugu baturukamo, noneho bakabona akazi, abahunga imibereho mibi bakaguma iwabo bakihangira imirimo cyangwa se bakabona akazi aho kugira ngo babashyire muri ibyo bigo by'impunzi muri Libya. Ikindi gukumira abantu kugira ngo bajye mu Burayi ngo numva atari cyo gisubizo. Ko muribuka ibihugu bikomeye cyane nka Amerika byubatswe n'impunzi. Ibyubatswe n'impunzi, impunzi z'abantu batukaga muri za leta za Ireland, Irish mu bihugu byo mu Burayi n'abataliyani nibo bantu cyane cyane baje muri bihugu bubaka Amerika. Ntabwo byumvikane yuko uburyo ntabwo ushobora kubuza umuntu kujya ahashaka. Iyo umuntu yavuze ati ndashaka kugenda, kumuhagarika birakomeye. Yafashe icyo cyemezo, ntabwo ntekereza ko icyemezo rero cyafatwa cyo kuvuga ngo abantu babakumire. Ntekereza ko hagomba kubaho ibiganiro hagati y'Uburayi n'ibihugu bikomeye, ibihugu bya Afurika bigashyiraho imikoranire myiza yo kudakumira umuntu. Njye nibyo nemera ko ntabwo numva kwakumira ko tudakumira se abanyaburayi baje muri Afurika. Ni impamvu ki abanyafurika bashatse kujya mu Burayi bakumirwa? Numva ko icyo kintu atari cyo. Njye numva ko hagombye kubaho ibiganiro. Nibiwumva byo muri Amerika bakumira abantu kuza muri Amerika, bakumira ibihugu by'abakene, ntabwo bakumira ibihugu bikize. Ibihugu bikize bahora bazi umunsi ku wundi ntabwo bakumira. na nibyo rero twekwe tugomba gushyiraho ukungu mu bihugu byacu hagashyirwa ubutegetsi bukomeye hagatangirwa n'ibiganiro bikomeye cyane byo mibanire myiza hagati y'ibihugu kugira ngo umunyafurika aho ashaka kujya hose ashobore kwinyagambura ashobore kugenda ajya ashaka yinumva ko icyo gikukumira atari cyo gisubizo ku bibazo bitwugarije.
Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ikiganiro ni muri isanga muri studio ya Karindwi, muri kumwe nanjye Edi Rwema, aho uyu munsi tuganira ku kibazo kijyanye n'abanyafurika bagurishwa mu gihugu cya Libya. Muri studio twatumiye umunyarwanda Olivier Kamanzi, akaba ayobora urugaga rw'abacuruzi b'abanyafurika muri Amerika ruzwi nka African Global Chamber of Commerce, akaba n'umuhanga mu bijyanye n'imari mpuzamahanga. Kuri telefone dufite Audace Mwiriwe Neza. Uri he?
Anza mu Burundi muri komine Rugazi.
Ikibazo cyawe?
Kibazo kimenererano n'ibyiyumvira za gusubira.
Mu magambo make cyane.
Naho ni kugira ngo tangura mu cyambu cyakuze numva mu Burundi yadukoze ko natwe cyane rwose. Natwe mu Burundi turafite na cyane cyane mu gwaruka. Ikere tatu kwa abantu abanyafrika na turi muri Afrika no kuri natwe yaho mu Burundi bavuga ko ngira ngo harafi neza babashaka bapa mu Burundi kenshi abantu bari mu Burundi. Basi kini cyane cyane ni bukene do kiki kandi se ngira ngo leta nagoma gusaba gukera kamure leta na cyane cyane kuje abajene abaheze mashure abaje leta mashure cyangwa
Audace, utubabarire, ntago telefoni yawe irimo kumvikana neza, ariko icyo gitekerezo cyawe kijyanye n'uko ubukene bushobora kuba ariyo mpamvu nyamukuru ituma abaturage bava mu bihugu byabo bakajya gushakira amaronko ahandi, aricyo kimwe mu biteza ibibazo nk'ibiri muri Libya. Reka dufate na Niyonzima Wiriwe Neza.
Wiriwe.
Uri hehe?
Ndi mu Rwanda i Kirehe.
Ikibazo cyawe?
Vuba murakoze. Ndagaruka ku gituma abo baturage bava mu bihugu byabo bashaka kujya i Burayi rimwe na rimwe bagahinduka abacakara. Ntekereza ko habaho uburangare bw'abaperezida bo mu bihugu byabo. Navuga ko uko biri kose abaperezida bo mu bihugu byacu ntabwo bagerewe buriya bucakara bw'abanyafurika bajyanwaga muri Amerika, nta nubwo bayobewe ubucakara bwakozwe n'abarabu. Bazi neza ko itari ibintu byiza. Ibyo ari byo byose buri gihugu ntabwo cyakwifuza kugira abacakara. Kandi bari abantu gituma bagenda bari abantu bashaka kuba bashonje, kuko ikibajyana ibyo byose ni ugushaka ubuzima bwiza mu bihugu by'i Burayi, bakaba ngombwa ko bahitamo no kuba bacuruzwa. Njye rero nkavuga nti ibyo bihugu bakomokamo byakagombye gushyiramo imbaraga, noneho bikita ku baturage babyo bikabashakira imirimo bakora aho kugira ngo bajye kuba ibicuruzwa, kandi bazi neza ko atari ikintu cyiza. Ikindi hari icyo umutumire bavuze ngo ibihugu by'i Burayi ngo byareka ngo abantu bakajyayo. Agomba kumenya ko niba ari globalization ibaho kubera inyungu buri gihugu kiba gifite. Bari abacakara ntabwo bababonamo nk'inyungu, kuko Burayi bwamaze gutera imbere, ahubwo bababona nk'umutwaro, kuko abenshi bajya batarize ndetse nta n'ikintu babafasha. Kandi bo baba bakeneye abantu bize kuruta abantu bakize, kuko nibo bantu bazakora mu nganda zabo, bazakora mu mashuri yabo. Ubwo rero urumva kubemera ni ibintu bigoye, ahubwo abanyafurika bo ubwabo bagombye gufata ingamba zatuma abaturage babo batera imbere, ndetse bagafata ingamba zatuma ubwo bucuruzi buhagara, kuko nibo babigiramo uruhare. Kuko umuntu abayeho neza ntabwo yakwifuza kujya kuba umucakara.
Urakoze cyane. Niyo nzima. Reka dufate na Phineas Wiriwe Neza.
Wiriwe.
Uri hehe?
Zirusize.
Ikibazo cyawe?
Ikibazo cyanjye ngewe. Ikibazo mfite ngomba, ariko ngitekerezo ahanini icyambere. Ndashaka kubwira abantu bose ko tugomba kubanza gukunda aho twavuye. Afurika yacu tugomba kubanza kuyikunda. icyo nicyo nyamuko naho kujya gushakisha amahaho ni byiza pe icyo nicyo gitekerezo nyamukuru ariko se journaliste ari cyo ushaka kubwira batubwira barabana buba bafatwa gatira cyo kuba bakoresha abantu gushakara bo nta kintu Afrika de Noir ibagenera ngizi hano
urakoze cyane reka twumve umutumirwa wacu niba icyo kibazo cyawe yakibonera igisubizo bwana Kamanzi
yego murakoze cyane ababaje ibibazo Audace ati ubukene arasanga ari cyo gitera impamvu abantu bahungana ibyo koko ni zimwe mu mpamvu ari ubukene rero baburutse nanone ku zindi mpamvu ziri hejuru z'imikorere y'ibihugu byo muri Afrika za politiki ingamba bashyiraho zijyanye n'imibereho y'abaturage n'imbizo ngamba zitahamye icyo gihe cyane cyane nk'ibijyanye nk'uburezi ibijyanye n'imirimo ibijyanye n'imibereho y'ubuzima isanzwe mu by'ukuri iyo izo ngamba zikomeye zitariho niho usanga icyo kibazo cy'ubukene kikiza aho ngaho rero urumva birajyanye byose politiki nziza zijyanye n'ubuyobozi na politiki z'ubukungu zigomba gusubirwamo zikaba zikomeye cyane kugira ngo abaturage nyine baticwa n'ubukene none batangire guhunga ibihugu byabo bajya gushakisha ubuzima ahandi ndemeranya n'uyu niyo nzima turemeranya rwose nta gihugu na kimwe cyemera gufungura imipaka ngo abantu birohe gutya icyo ntago ari cyo nashaka kuvuga yuko imibanire hagati y'ibihugu igomba kuba myiza kugira ngo abantu badatangira gukumirwa ibyo rero bigomba ni ngombwa yuko ari ibihugu byo muri Afrika bagomba gukorera abaturage babo bagashyiraho ingamba zikomeye cyane zituma abaturage nabo bazamuka mu mibereho noneho babashaka kugenda bakagenda hari ikintu bajyanye kungura ibindi bihugu nibyo kuko nimba abyavuze ati aba bantu babatarize abanyaburayi ntabwo bashaka
abanyaburayi bababona nk'umutwaro
ibanda nk'umutwaro nibyo rwose ndabyemeranya nawe abo ni abantu bajyanye umutwaro ntacyo baba bazaniye ni nayo mpamvu bavuga bati ntabwo tubashaka bakabasubiza inyuma ibyo rero hagomba gushyirwaho ingamba zikomeye cyane ngewe mbishyira mu rwego cyane cyane umuntu iyo umuhaye uburezi bukomeye ukamushyiraho na za politiki yuko arangiza ishuri akihangira imirimo cyangwa se akabona akazi mu buryo bworoshye kandi akoroherezwa kugira ngo ibyo bintu bishoboke muri bihugu byashobotse birakorwa ufashe tubwiye nk'ibihugu byatembereye Amerika usanga nk'ubushomeri bigeze nko kuri 4.5% ariko wagera nko muri Afurika ugasanga bigeze nko 63% abantu bakiri batoya bigeze 65% batabona ashobora kubona akazi bakaba bafite n'ikibazo cy'ihungira imirimo kwihangira imirimo ubigereranyije urumva 4.5% by'abashomeri wabigereranya 65% by'ihugu byo muri Afurika byinshi cyane ntabwo ni igihugu kimwe navuga ngo ni kimwe iki n'ubwo byinshi muri Afurika abatoya barangiza amashuri usanga barengeje 60-70% barangije amashuri ukabona abarangije amashuri n'abatarashoboye no kujya mu ishuri ugasanga bafite icyo kibazo kirabugarije ku buryo ku giti cyanjye mpamagarira ibihugu byo muri Afurika ibihugu byo muri Afurika turakize n'ibihugu byo muri Europe ntabwo baturusha ubukire ahubwo ikidutera impamvu ubukene tubugumamo ni ubutegetsi bubi ugasanga na politiki bashyiraho zirebera abantu bamwe aho kurebera abaturage bose niyo mpamvu rero aho ubutegetsi bwacu bwagombye kurebera abaturage bose bagashyiraho ingamba zikomeye zirebera abaturage mu rwego rw'uburezi mu rwego rwo guhanga imirimo mu rwego rw'ubuvuzi mu nzego zose zitandukanye ugasanga ahashyizwe ingamba zikomeye biteza imbere igihugu usanga ibihugu byinshi bifite nk'amabuye y'agaciro bifite icyo nakwita ubukungu mu bihugu bukomeye cyane nkumva ari ubwo bukungu dufite mu bihugu byacu bitandukanye twagombye kubukoresha tukababyaza bibyaza umusaruro uhagije ku buryo abaturage b'ibyo bihugu bashobora kwibonamo, bashobora no kwiteza imbere. Noneho tugatumye abaturage ntibahunge, abajene ntibahunge, cyane cyane agashyirwa ingamba zikomeye cyane zireberera abakiri batoye. Nahungaho nabishyira ko birasubiza ibibazo bitatu byose aba bantu batubajije.
Urakoze cyane Bwana Kamanzi. Reka dufate na Terence wiriwe neza. Uri he?
Ndi mu Burundi mu giteranyi.
Ikibazo cyawe?
Je ikintu nashaka kubaza uko kuntu bavuga yuko abantu twiga ino tukamara tukabura uburuzi, ni ukuvuga politike yo kwigisha ino nirifonde neza. Umuntu amenya ati aba bantu ko ndabashize muri ibi bisata bazovaho bakora ibi n'ibi, cyangwa ko bari muri aha bazovaho bakora ibi n'ibi. Umuntu iyo ariko arigaragira igihe ajyamo guhitamo igisata akagihitamo avuga jereka mpitemo iki kuko mfise aba naba nzomara hanyuma mbone ukuntu nokwihangira umurimo muri ibi n'ibi, ariko usanga leta nayo nyine yaciye idevya ikaguha ibindi bintu, ugasanga no guhindura ntibigikunze. Kandi wowe kuba wari wahisemo ibyo ngibyo, wari wabonye yuko niyo wumara leta itarose uburyo bwo kuguha akazi ushobora kubona iyo uzoca werekeza kugira ubwawe wihangira imirimo. Bityo rero leta nayo nyine iradufatiranya ikaduha uburere ariko ataho yerekeza izovuga ati aba bantu ko bari muri ibi kugira ubushomeri buzogabanuke nzoca nkereya ibi n'ibi. Ikindi nacyo cyerekeza ibyo bintu byo kwihangira imirimo. Birumvikana umwana yavuye muhira akajya ku ishuri gutyo, muri Afurika turakenye tuba tuba mu miryango ikenye, ariko kugira wihangire umurimo ni uko haboneka sutye, ni ukuvuga haboneka ugufata mu mugongo. Ibyumviro birahari, ariko leta uburyo bwo kugira idufashe mu byumviro byacu tugira icyo twokora itworohereze usanga muri Afurika bidakunda, ahubwo yoyo leta ugasanga niyo iri kirakurondera ko ikintu atani cyo yigeze iguha.
Urakoze
none nashaka mbatere ubutumire ngaho kuri ibyo byogenda gute kuri leta kubamara kubashomeri kuko kugira abagiye hanze bafatwa nabi no haba habaye ubukene, naho ubundi nta kindi n'ibyumviro birahari ariko bibura ubufasha uburyo.
Urakoze cyane Bwana Kamanzi. Uyu mukunzi wacu azanyemo ikintu kijyanye n'imyigire, abantu biga bakarangiza kwiga ariko ibyo bize ntibitume bagira kucyo bifuza kugeraho.
Nibyo rwose, arakoze cyane. Ikintu kijyanye n'imyigire urya niho hari urufunguzo rw'ubuzima, nta kintu na kimwe ku isi wageraho utaragize uburere bwiza. Hamini ukura mu ishuri bituma niyo urangije iryo shuri wagera ku isoko ry'umurimo, none ukaba ubihugukiye ku buryo ushobora guhanga ugashobora gukora neza kubera yuko ibyo ukora ubikunze. Numvise ari washyize ipfundo ry'uko uri umwana ujya mu ishuri hari ikintu wikundiye kwiga, ariko leta ikagushyira mu bindi wowe wumva udakunze. Icyo ni kuko ni ikibazo twebwe twakuriyemo, usanga ugiye kwiga ukavuga uti njye wenda ngiye kwiga ibintu bijyanye n'ubuhanzi ibyo ufitemo impano, noneho bakakubwira ngo wowe ngo ugende ube umuganga. Wajya kuba umuganga ugasanga nabyo urabikora nabi kuko agiye gukora ibintu wowe wari usanzwe utikundira udakunda. Ibyo rero koko nibyo nagiye mvuga ibintu bijyanye na innovation cyangwa guhanga, ku buryo umuntu wese impano yahawe ayikoresha akayishyira aho ikwiye kujya, yarangiza ayo mashuri noneho akumva afite icyo kintu, afite umwete wo gukora akazi kubera ko yize ibintu yikundira. Ntekereza ko mu rwego rw'uburezi hagomba kubaho impinduka ikomeye cyane, mu bihugu byose akaba impinduka ikomeye ihamagarira abantu bose, buri muturage wese akiga, hakabaho gahunda ihamagarira abantu bose wese akiga, kandi akiga ikintu yikundiye apana umuntu ko bamuhatira cyo kwiga kinda byemenyona nawe rwose nibyo icyo kintu ni ikintu kigomba gushyirwamo ingufu cyane akavuga ati rero ubwo leta ko leta ariyo iza ikatushyiraho ibyemezo ndagira ngo rwose abatwumva bumve neza burya leta zishyirwaho natwe abaturage tugomba kwishyura leta twishaka dushaka ntabwo ari leta ije kututegeka ibyo tudashaka abagize leta tuvuga ni abavandimwe bacu ni abantu twakuranye umunsi ku wundi ni abantu twashyizeho ni abantu dushobora gushyiraho cyangwa tukabakuraho ni ukuvuga ko hagomba kuba imyumvire y'abaturage bacu muri Afurika igomba guhinduka twashyiraho leta tugomba kandi twashyizeho ari natwe tugomba kwikuraho igihe cyose tutayishaka ibyo rero nibyo bishobora guhindura kuko kugira ngo leta ishyire ibyemezo ingufu zikura mu baturage mu buhe buryo mu rwego rw'ubukungu n'abariya amataxi cyane babyita ngo kiriya mu kintu cya mu kinyarwanda imisoro iriya misoro dutanga ni ingufu y'ingufu leta iyo misoro rero ikura mu baturage ni ukuvuga ko hari abaturage baha ingufu leta iyo misoro itayibonye nayo mashuri meza ntiyabaho nta n'ikintu na kimwe cyakorwa ni ngombwa rero abaturage bagiye gutanga imisoro batanga imisoro bakavuga bati imisoro dutanze reka tubashyire mu burezi dushyiremo ingufu zikomeye cyane noneho abagiye kwiga biga ibintu bikundiye kandi basohoka mu ishuri bagiye gukora imirimo izabagirira akamaro kuko muri bihugu byateye imbere niyo mpamvu bateye imbere kubera ko bashyize uburezi n'ingufu zikomeye cyane noneho abantu batangira gutekereza neza bavuga bati tugiye gutora umuntu tuyo dushaka batamushatse bakamukuraho noneho bagashyiraho n'ingamba z'ingamba zigaturuka mu baturage ariko ntizituruke muri leta ariko ibibera muri Afurika usanga ko ari leta ishyiraho ibintu abaturage batanishimiye ariko ugasanga babishyize ku baturage niyo mpamvu abaturage rero njye nibo mvugira ndavuga abaturage tugomba gukanguka tugakora ariko twikorera ibyo dushyizeho byose kubera ko tubyishyiriyeho noneho ariko ntidutegereze ko ari umuntu uzatuzana ibintu ariko bigomba guturuka muri twebwe bidaturutse mu wundi muntu
urakoze cyane ariko nabisubiza urakoze cyane bwana Kamanzi reka dufate na Jules wiriwe neza
mwiriwe cyane
uri hehe
Kigali
ikibazo cyawe
njyewe ikibazo ndi gushyikiriza bwa mbere mbanje gusuhuza umutumire
narakumva
ego ikindi nshaka kuvuga ni ibyerekeye aba bantu bari kugenda baba batakara mu bihugu bya Libya n'ahandi henshi ku isi ndavuga ko biragirwamo cyane uruhare n'aba bayobozi tuba dufite inaha muri Afurika aha ndavuga ko uko babikora ni uko usanga abo barabashije kuba bafite ubushobozi bw'amafaranga na cyane uva mu mutungo kamere wo muri ibihugu byacu nka zahabu n'ibindi ariko aya mafaranga babona akaba atabasha kuza mu bihugu byacu ngo bakore inganda cyangwa imirimo ifatika yabasha gufasha abaturage bari inaha muri Afurika icyo kikaba ikibazo gikomeye cyane cyo gituma abantu bava mu bihugu byabo nk'inaha muri Afurika bajya mu bindi gushakirayo amaramuko aha rero nasaba ko umutumire nawe yagira icyo akora muri izo nama bajya bakora zo gutumira abantu batandukanye bakajya bashyikiriza ijambo abayobozi b'ibihugu byacu biri muri Afurika kugira ngo imitungo kamere tuba twifitemo ya zahabu n'ibindi bajye babibyaza umusaruro bikabasha kubamo ibintu bya
urakoze cyane Jules reka dufate na Noel wiriwe neza
mwiriwe
uri hehe
Igitega
ikibazo cyawe
ikibazo nagomba kubaza ni ukubera iki hari igihugu iyo cyubutsemo nk'ibintu ibyo bya zahabu uca usanga hama hari imijyano ibintu by'intambara ugasanga abantu bo muri bene icyo gihugu ntibigera bahuza ugasanga n'imidurumbanyo iri kirahaba biva kuki
urakoze cyane Noel bwana Kamanzi ibibazo bya Jules na Noel ahanini baribanda ku bijyanye n'umutungo kamere w'igihugu usanga ufitiye inyungu abategetsi cyangwa se rimwe na rimwe aho uwo mutungo kamere uri ugasanga ahubwo urateza igihugu ibibazo
nibyo koko nkuko nabivuze ngitangira navuze yuko twabishyira mu nzego eshatu urwego rwa mbere ni tuvuze muri bya Libya n'uruhare rw'ibihugu rwa mpatsi ibihugu bikomeye cyane bifitemo uruhare ari nabyo rwagize mu ruhare mu kuza gukoloniza ibihugu byo muri Afurika ibyo by'ubukoloni bikaba aribyo bigikomeza kugeza n'ubu ubukoloni ntiburarangira niyo mpamvu iki niho nta bwa mbere ubwa kabiri abo bagiye gukoloniza bamwe baracyafite imyumvire abategetsi bo muri Afurika bakiri muri ubwo bukoloni imyumvire yabo ari ukumva ko bagikorera ibyo bihugu badakorera abaturage urwego rwa gatatu nashyizemo ni imyumvire y'abaturage ubwacu uruhare tubigiramo ni muri urwo rwego nabishyiramo agati gatatu mu nzego eshatu naho nabishyira noneho Jules aravuga ati ubukene buterwa n'abantu biharira ubukungu bw'igihugu ugasanga buri mu maboko y'abantu bakeya aho kuba mu maboko y'abantu benshi nibyo koko aho ngaho usanga ibihugu byinshi byo muri Afurika ugasanga umuperezida amaze imyaka 40-50 ugasanga abantu bagira inyungu bivuye mu mutungo w'igihugu bigiye muri amaboko y'abantu bamwe icyo gihe ugasanga abaturage bose bishwe n'inzara kubera ko ibyo bitabageraho nabo ariko byibumira mu bantu bake cyane ibyo nibyo twebwe icyo dukora nk'ubu iyi kampanye twashyizeho twayise Global Voices Against Slave Global Voices ni abantu twishyize hamwe duturuka mu bihugu navuga mu migabane yose yo ku isi iwahera mu Burayi muri Amerika yo hepfo hirya no hino muri mu migabane yose twaraje twihitanga abantu Global Voices Against Slave kubera ko dutekereza ko ubucakara kuva bwatangira mu kinyejana cya 17 kugeza n'ubu ntiburashira cyane cyane ugasanga bwigamiye bureba abanyafurika twe tubigwamo cyane noneho niyo mpamvu ubona nakubwiye nti ubona turimo dukorana n'ibihugu by'abanyafurika babirabura hano muri Amerika turimo gukorana nabo bamaze imyaka myinshi barwana ariko kugizana n'ubu nabo byabananiye nta kintu barageraho dutekereza ariko nituza tugashyira hamwe tuzabirwanya ndumva ari cyo yabazaga ati se nta kuntu ajya mwishyira hamwe mugatumira n'abantu bo muri Afurika bakaza nibyo nyine byo byaratangiye tumaze igihe kinini tubikoramo ubungubu nanone ubungubu nka muri mushobora kuza mukareba nko kuri Facebook yo Global Voices Against tumaze kugera ku bantu bagize hafi ku 1000 tumaze kwishyira hamwe kugira ngo turebe ukuntu icyo kibazo cya mpatsihugu cyahagarara cyane cyane iki gihe usanga birabura bitwiga nabyita mu kinyarwanda ari twe usanga ari twe bireba cyane ari twe
bibasiwe
ugasanga birabura aho twagwira tugashaka ukuntu ibyo bintu byahagarara ibyo twishyira hamwe ari mu rwego rw'ubukungu ari mu rwego rwa politiki cyangwa se mu mibereho isanzwe ibyo twarabitangiye kandi biri turimo kubikora kugira ngo turebe icyo twabirangiza icyo kibazo cy'ubucakara kigahagarara burundu ntigikomeze kwibasira abantu naho uyu wavuze ku kibazo kijyanye n'ubukungu n'imitungo kamere y'ibihugu avuga ati se biterwa n'iki uko usanga imitungo kamere nkandi kitumariye ugasanga bira abandi bo babigiramo inyungu zikomeye ibyo byose nyine nibyo ngibyo maze kuvuga usanga abategetsi bakora badakorera ibihugu byabo ahubwo wasanga bakora ibihugu byo hanze kandi rero ibihugu byo bibingibi bya mpatsi ibihugu bifitemo ingufu cyane ntabwo bizi yuko Afurika yigenze mu rwego rwa politiki mu rwego rw'ubukungu ibihugu byasubira inyuma ntabwo byashobora gutera imbere Afurika iramutse ivuze iti turigenze icyo gihe ni urugendo rurerure tugomba kukomeza kurwana kugira ngo Afurika yigenge mu buryo busesuye cyane ibyo rero bigomba bwana
Olivier Kamanzi umuyobozi w'urugaga rw'abacuruzi b'abanyafurika muri Amerika ruzwi nka Africa Global Chamber of Commerce ukaba unafite uruhare rukomeye cyane mu gutegura cyangwa se muri kampanye yo gusaba ko ubucakara bwahagarika ahariho hose ku isi twabibutsa ko mufite n'urugendo ku itariki ya 20 z'uku kwezi kwa 12 mu mujyi wa Chicago muri leta ya Illinois yo kwamagana ubwo bucakara. Ndagushimiye cyane kubwa kanya waduhaye kugira ngo tuganire kuri iki kibazo gikomereye isi. Murakoze cyane.
Murakoze Rwema nabandi batwumvise. Murakoze.
Nshimire namwe nshuti mwagize uruhare muri iki kiganiro. Nshimire injeniyeri wadufashije mu buhanga bw'ibyuma na Inosa Kimenyi wadufashije kugiranya kino kiganiro muri studio ya 7 Washington DC. Mwari kumwe nanjye Edi Rwema. Mukomeze muryoherwe n'ibiganiro bya radio Ijwi rya Amerika.